Yeah. SomZimmaGirl.
TunesJam.com.
SomZimmaGirl. Alright. Ali. Yeah. KGT. Yeah, yeah, yeah. Summer. UK, all UK. Now this summer, SomZimma. Sikiza kwanza mapenzi na yeye mwenyewe. Nishakupenda sana mtoto mzuri wewe. Cinderella kanzingua. Baby, jua kwamba Alikiba nishakupenda sana. Ali for real ndo milo kupenda mchumba. Aliyo, Ali bro, oh, oh, oh. Inayopenda siku zote. Moyo, oh, oh, oh. Unaopenda moyo.
On TunesJam.com.